llevaba.
Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Zaniawa Ali Billionaire Mwama love you oh. Ila uwe kwa vile Taishina wewe Mimi love, mimi love Oh na 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 Kinacha we sherie Tabaki na nani oh. Mintalia lia Mintalia sana Talia lia Mintalia sana Miswezani na we
Bio, bio, bio
Mwerani na, mwerani na
Bio, bio, bio
Miswezani na we Mwerani na, mwerani na
Bio, bio, bio
Manuela Weki Ama ndo nimechokwa Ama umetekwa Na wazana kufikiri Majibu sipati Na moyo nachosha akili Kwa mapenzi ya kufosi Kupenda pasipo thamani kwangu tabani Si sawa Ni bora unipe moyo wangu nufiche Miswezani na
Bio, bio, bio
Mwerani na mwerani